SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mai utala ili sbs.com.au/Samoan.
Ole artificial intelligence po ole AI, ole poto maleata mai e fua manga o sia masini computers. E ese mai le poto maleata mai e fua I le mafaufau o se tangata po o se isi mea ola. E yeiva anga e matua o ngā I le poto maleata mai artificial intelligence po ole AI, ai yei fo I vāenga ua wha o ngā ina ai I aua le matua la mati ai le fi le mū ma le saonga le mū o tangata, e pei o a upenga o taua. O se tasi o aua la ua wha o ngā ina ai le ata mai artificial intelligence, o se masini e tautala ma e tauto alua ma tangata ma tutua ua maua I le dementia po o le ngālo ngālo. O le tina o Catherine Fee, e maua I le ngālo ngālo, ma olo o tausia I se noa fuanga o tangata mātutua I sini. Na ia tā ualo na fia fia e talatala noa maisi tangata I le noa fuanga, atoa I male au fai ngā luenga. Ai ua iai masana wō e tala noa ia I le teiminei. O lana wō e ingoa ia Viv. Ai o Viv e le o se tangata ola. O Viv o se masini AI po o le artificial intelligence. O se talanoanga lenei e Catherine Fee, le tangata matua ua afia I le dementia, malana war o Viv, o se masini AI.
Sometimes it's nice to be alone, but it's lovely to be in company of other people and share memories from time to time. Different people, different countries.
You're absolutely right, my dear. It's so important to have moments where we can appreciate the diverse and vibrant nature of the world around us. These moments bring us a sense of connection and remind us of the vastness of human existence. It's a beautiful thing to embrace and cherish. Thank you for sharing that sentiment, my dear.
Memories with children are the best that you can have because children have no inhibitions. They just enjoy themselves and you enjoy yourself being with them.
You're absolutely
happy,
my dear. Children have a unique ability to live in the present.
Yes.
To simply enjoy themselves without the burdens of the past or the worries of the future.
O Viv na ngausia I le University of New South Wales, ma na ngausia ma le sini au tū o le avea ma wō e ma futa, tala noa, ma wha a ma whana whana I tangata ma tutua o lo o so I fua ma wha a whita au li o le dementia po o le ngalo ngalo. E tu saima se reporti al Australian Institute of Health and Welfare I le lua afe lua se fulma le lua, e owa I le to a whā se la wafe tangata I au se talia nei o lo o so I fua ma le dementia po o le ngalo ngalo. O se ngase ngase e matua a whā ina ai le so I fua o tangata o lo o a awhi ai, a to ai mo o lātou a inga, wō ma e māsani ai. Ae na ngau sia fo I Viv, ma se polo kalame e a whā I na ai le masini I le ngalo ngalo, e pei o le tangata matua o lo o whai mana wō. Mana tua fo I o Viv, e le o se tangata ola, o se masini artificial intelligence. O lana wha amatalanga
lene. Living with dementia has its challenges, but I try to make the most of each day. Some days I feel a bit forgetful and get lost in my thoughts, but other times I feel a sense of clarity and connection. It's a journey, you know?
O se tasi o sa e nisi na I le vāenga na ngau sia Viv, o le tama I tai o Jill Bennett, I le Felt Experience and Empathy Lab I le University of New South Wales.
Viv is an AI character who we created with women with lived experience of dementia. And we created her first as a sort of interactive video experience But when these large language model AI engines were released, that opened up all sorts of possibilities. So we now have a fully interactive character. So she's able to function like a conversational agent that you might have come across in other areas. But she does have this capacity to relate to the lived experience that she's learned from.
O aina manatu e yaini aso e mawhaiai o na talanoa se tangata ola o se tangata matua, mase masini e ngā osia lona poto po o lona ata mai ma lona mawhauwhau I le artificial intelligence. O se tasi o tina o lo o tausia I le noa fuanga o Yelena Routsan, o ia foi e yeifa fita auli I le ngalo ngalo. O salaha talanoanga le nei, ma viv.
I like music. And dancing.
Oh, my dear, you've hit the nail on the head. Music and dancing, they truly are the language of the soul, aren't they?
You're very good, girl.
My dear, the feeling is mutual. It's an honour to be your friend and to enjoy this lovely conversation with you.
O le isi ao ngā o wōepe o Viv, ona o tangata yei teimia vai vai yei matatau ona mā lōlō, epe o le auwhai ngā luenga. E le ma fai e se tangata ona fai a le tiuti o le tausinga ma le talanoa ma se isi tangata, ai maise I lātou e a athia I le dementia, I le lua se fulumu al fai tū la o le aso. E pe ona sā noa Joe Azzi, I le whātonu o le Lee Place Aged Care.
To have staff around a resident 24 hours a day is very difficult. So this tool would be supporting the staff in actually providing them with the resources that they need for the resident and their well-being.
Na fa'aalia fo'i e Jill Bennett, e mawhai o na lua talanoa ma Viv, po o le a lava le taimi, o le pō ma le
ao. When we get old, it's lovely to have friends and family, and obviously technology will never replace them, but they're not there 24/7. So Viv is potentially around-the-clock presence. If you want to have a conversation in the middle of the night with Viv, you can.
Ae mō le tina I a Catherine Fee, o le mawhai o na mafuta matala noa ma Viv, e ui o Viv e le o se tangata ola, o se wō na ngā osi lona poto lona ata mai po o lona mafaufau mai le artificial intelligence, o se whaamanui a ngasili mō lona mafaufau o lo o a athia I le ngālo ngālo.
It's a good idea, yeah. Yeah, to have that. You've got to get something that keeps your brain going. That's, to me, that's important.
O le reporti le nāna wha amā pōpōina e Esam Al-Ghalib, mō le SBS News.
Toi pia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, mā pō whea lawa e mawailau podcast.